nane.
Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko mu ggwanga ekya Uganda Wildlife Authority kino kisabye Paalamenti obuwumbi 10 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja nti bagula helikopita enaakozesebwa mu kulawuna amakuumiro g'ebisolo ag'enjawulo. Okusaba kukoleddwa kamishona w'ebyobulambuzi Dorcas Sserukundo Twisingomwe mu nsisinkano gye babaddemu n'ababaka ku lukiiko akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyobusuubuzi n'obulambuzi. Twisingomwe ategeezezza nti ennyonyi eno tegenda kukoma kulawuna makuumiro ga bisolo gokka, wabula yakubayamba nnyo n'okutaasa ensolo ku bayizzi abazitugomya entakera. Ono agamba abayizzi bagufudde mugano gwennyini okuyigga ng'enjovu nga bwe balemererwa ezimu baleka bazireseeko obuvune ng'ennyonyi eno yakubayambako okukakasa nti zifuna obujjanjabi mu budde. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi n'obulambuzi Sylvia Nayebale ategeezezza wadde ennyonyi eno balaba yeetaagisa naye balowooza eyinza obutabeera yankomeredde.
Ku nsonga y'ennyonyi twesanze nti ebadde ejja buli kadde buli mwaka gw'ebyensimbi bwe tuba tweteekateeka. Abauwa bagamba beetaaga ennyonyi ey'okugobanga elephant, enjovu, ey'okulaba obuzibu buli ludda wa, enjovu ziyingiriddewo abantu naddala abantu abali kumpi ne park. Twesanze nti waliyo okukubagana kw'amaanyi eri ebisolo ebibeera mu park awamu n'abantu abali kumpi ne park. Nsonga bagamba ennyonyi, nsonga twagala babuuza ennyonyi eyo babadde bagipangisa ekirala ennyonyi eno bw'ogigula tegenda kukola buli lunaku, egenda tuula naye era neerwera ekoze senga etandika okukaddibwa maintenance okugirabirira ki ekyetaagisa. So naye nga bammembers abadde basinga obungi bagamba nsonga nkulu kubanga gye tutambulidde nga tuli mirimu gyaffe ng'ababaka ba komiti twetanze nti okwonoona ebintu okw'ebisolo n'abantu kungi nnyo, wadde okugula ennyonyi yinza okuba nga si y'ensonga ey'enkomeredde.
Eddakiika zikoonya 2:06 tuwuliriza ziise ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero.